Ngangithi mangimvakashele ngibulawe indlala ngize ngikhumbule emendweni kuyo kanjani.